wafdi soo gaamiyay gudoomiyaha degmada qasa dheera Cabdirasaaq Cabdi Ibraahim gudoomiyaha ku xiyeenka arimaha samafalka gobolka Bay Israa'iil ku darartiyayado caalamiga WFP UNICEF iyo WHO ya deeri degmada qasa dheera si iyo walan qowdanka xaalado binaadnimo ay ku jirta degmadaas aya madaxda ku darartiyayado iyo waliba yoseedana aanu kuma dee kaamamka xarumo caafimaadka iyo goobo kala yogona wala ku ogaadayna xaaladda goobo iyo booqashada iyo kasameeyayna gudoomiyaha degmada qasa dheer ee gobolka Baya Cabdirasaaq Cabdi ayaa wafdiga warbixinaha ku siiya xaalado ku jiraan degmada si gaar ah kaamamka iyo xarumaha caafimaadka gudoomiyaha ku xiyeenka arimo samafalka gobolka Baya Aadan Xasan oo qayb ku haya wafdiga deere degmada qasa dheer ee gobolka Baya oo Salaadali Arlaadi Radio iyo waliba uu isan ku warmay xaalado ku jiraan degmada qasa dheer ee waliba uljeedada iyo indheeringa
qasa dheer ee gobolka Bay taasoo u jeedinahay inay degmada xaaladeeda la ogaado safarku ay ii weheliyay oo muhiim ah inaan sheego in hay'adda WFP hay'adda UNICEF iyo WHO markuu jeedo guudna way ahay inay oo degmada xaaladeeda la ogaado adeegyada hadda ku dareeranna levelka ee deerdiisheen la qiimay baahidii in la araga oo uu ogaa in degmada qasa dheer iyo degmadan di soorbayeena oo nin qorsheysa inuu nisaado doono marka gudu guwahay waajibaadkii dawladda ku saarnayd maamul ahaan iyo horumarin bulsho in degmada ka dheer xaaladeeda dhabtaa nin ku sheekoo inay lahaa arag marka ujeedka gudu ka sahay degmada dhasa dheer way inuu jirte oo deegan oo degmada degan dadka community linkasaw iyo dadon IDD ah oo yana ana linkasaw internal discrimination to basal oo tuuloyinka ka hareeraysan degmada qasa dheer oo qoyan ana tuuladii marka ha macayn badan inii oo dawladdu adeegsi ku halaan gargaarin qoyan marka ana lamadaba ana xaalad kulugnay ha aragni IDD-yadii marka dadcan barama korta IDD degmada qodobka degin ana gargaarka iyo adeegyada iyo caafimaadka iyo biyoogi iyo cuntada inii isku yaraado korto qasa ahaatee haddana in kama nagaa needo yani WFP ku mid ah partnerada ana iyo partnerka la ameelay ka shaqeeyaan dadabcan baahida mal qiyaaso koru yani walaa falaani inuu dharno taas baahay laakiin dadka way haytay in baahi ay ku muuqato ana caafimaadka sax iyo caafimaadka shaqeeyo roogan laakiin state level kale falaay mahayna gargaar in baahnaayaan walaa helaayaan laakiin state haddana level kale falaay mahayna walaa kala macnaha loo unsaaran ku madraa in dadka ee aan fiin abaaro ee in ka dambaytay hadda elino tahadidii ku mutaayan tanka roob badan ku wada roobkii haddana yaani min Allah ilaahay xishii wal ku kooyu haddana roobkii managana roob oo dadkii ikmana faacadan oo dalag fayn la kale beerogii bahan balaaka bahi balki markuu mid gufayn ka bana marka all of this buu waxaana markuu la unaa ogaanay unaa aragnay marka baah badan oo gaab oo dhinaca cuntada iyo dhinaca caafimaadka iyo dhinaca biyaha ku jareen marka waana wali in baahanayna markaas inuu ka eedinay iyo yaani ogaalkii iyo xaqti uu indireenna taas oo kuma taayti
gudoomiye madii qiimeyn sameeyteen caafimaadkii iyo biyoogii raashinkii dadkii boqtaala ay degmada roogeen bal wali aw isin aragtan baayas degdeg aan ku jawaabo doontana maskalada qiimeyn kala oo sugaaytan degmooyin kale da iniisin ka saatan mise tan ku jawaabo doontan ee qasa dheer
weeg sidii sabab ka jawaabo wali lahaa arago oo baahiya bulsho ah barma la sugaaw saacad ma la sugaaw degmada kale ma la sugaaw meel kalena ma la sugaaw wali markaas la hayo oo baahida geeka bal arago liin baahinyo isla geeka ku jawaabey oo ku jawaabaan isla barriil ku jawaabey laani hor ku jawaabey oo wal oo inuu dareysay dawladda ee hadii uu qorono saacad ala saacadii available in naqadaan ku jawaabo noqdaayaa oo jiwal oo yaani qolo kale la kiraa oo mise qolo kale la kiraa oo ma